Kama una mtu wa kukalia, kalia meza eh. Say, say, say. We vibe to something like this. Tuko ndani ya Sechester.